asubuhi, kichwani nyama choma nafikiria. Anaona mishkaki na choma na moyo wake bum bum unachemka. Ah, Noel, Noel, falme wa nyama choma, hakuna mchezo. Ah, Noel, Noel, nyama na warembo ndo maisha yake. Alikutana na mrembo sokoni, akasema wewe unapenda nyama gani? Msichana kacheka, akasema we know it. Mimi napenda zile spices za pale. Ah, ah, no way, no way, falme wa nyama choma, hakuna mchezo. Ah, no way, no way, nyama na warembo ndo maisha yake. Natengeneza mistari, nembo wangu nitakununulia fries, nyama na chips tukule pamoja, na kesho utaona tupo kwenye boda. Ah, no way, no way, no way, falme wa nyama choma, hakuna mchezo. Ah, maisha yake. Noel anakula nyama choma na warembo wanacheza juu ya stage.